lutaja kasa sambula mabwanga na kunyiga kada nuruti nzoluti ndeserwa jita kone dobozi mugambo wiye wali wapwali endabali bezinze kobana bakitange yali dikukwagala okulinyiga sikulwanga lifuka kokolate banange tuse nakayimba kentumye mufuka munange mufuka munange otegese otya mbiro byakacokano otesetese kuba mumbeera kimbiseera byomumaaso tunulako mumaaso tunaba tutya mu uganda yenjempya akabuuzaako nga tonnakatta ogira otigida tigida nsookedde kwasoma muvubuka munnange oli ku sukulu muvubuka munnange seruganda okyali mu sukulu mu kifo ky'emisomo gye weenyigidde mu kuganza kuwalawala ebitabo byebakuwaabwa obyonoona okuta obubaluwa oze ne ku sukulu fiizo zibula kyapati tukabula batiini mwattu wagenda kuyiga leka kudda naawe mu kunyumirwa emicakalo ebyo by'okwirana nabyo olibisangayo bikunyiwe n'okkunyiwa muleke mbabuliremwe kale musaana mwerowooze bavubuka musaana mwerowooze temwagala kukola sente kale musaana mwerowooze kyokka temwagala ebirungi bavubuka musaana mwerowooze ku mikolo mulwanira emicere kale musaana mwerowooze bwe mufuuwa etaffege n'enjaye bavubuka musaana mwerowooze weibala tukwisa bwenyi runo muvubuka munnange otegese otya mbiro byakacokano ffenna tetenkanya nnyo ne tuwatanya mu kigambo kya ssente era ng'okugifuna ofunvubira nnyo onyiikira okutayira sababu weetuulako tolowooza nti ze zinoonya kwe owooza katonda lwalizimba kale tuula asibe twalire ete laba bw'okuliridde ekyokoolyawo wabula ne kapulaani tetenkanya tobeera na mutwe kiwalaŋŋaŋŋa kityo akakeeka kw'okwekiteka kuswaza okweramba mu mbakatyo kaddeyo kifudde kya muwendo bwebikka bbosi n'ofuluuta omwami anyumya mu b'emikwano waayagala okuwasa mu biro ebyo naawe okozerwa kulya bubi nga todda mu bulamu z'obubizi otwala mwana waani ogenda asule ku bibajjo by'amakoko muleke mbabuuliremwe kale musaana mwerowooze bavubuka musaana mwerowooze temwagala kukola sente kale musaana mwerowooze kyokka temwagala ebirungi bavubuka musaana mwerowooze ku mikolo mulwanira emicere kale musaana mwerowooze bwe mufuuwa etaffege n'enjaye bavubuka musaana mwerowooze yeebaayo abaakasumuka ba myaka 18 n'okusinga ebitamiizo mu byeyigiriza temunneetuuka olumuneezimba kimwe muziddansi bwe mulwana ne musobota n'enjaye mugudde ku baana b'abandi muboonoona mu baddu b'onkolerawo bamumuwa atebereza mutwale nga gyasula bipapula bya siminti abamu bavubuka bannange mufumbiddwa zina kyombekedde ne gabalemu okuwasa muzindeeka muli mukuza musaayi mubazeyi ejujulwa ebyandi muzaalidde abireka kubanga ali mu majalya olukazi olukadde oluzeyi mulekere esayizi z'abazeyi lukulimbalimba amasuuti lukunywamu omusaayi okukaza muvubuka munnange oluluveeko nkwagaza muzadde labayo bamanyi n'okuyimba obuyimba bamutuulira kitange mbuwanjagala okimanyi ndi mukadde neweesubya kaanaka obusika okubaagala nno mwandibaagadde naye ate mubagattika n'abaana n'omala okuganza omuzeeyi ate n'odda ne kukweyazaala bavubuka bannange ebintu ebyo nno birabika bubi nnyo amamunkira n'akooligaddawa muvubuka munnange eyo mpala buseeyo oyo atategedde ndibimuddira mu jjo kakati nsingasingako neeyunyensange ne maama w'abaana muvubuka munnange gwanyumirwa oba okunyumya emboozi fuuka wakisassebo tonyumyanga omuntu gwe waganza ne bw'oliba omukyaye nkwegayiridde tomunyumyanga muve mu bubinja bw'ekiyaayi mufuuka abantu abagasa ensi omulembe gwe tulimu kubeere gwaffe tulabuse nnyo kati muvubuka munnange mu kifo ky'essaati agula bulawuzi vaawo vaawo naawe olimba naawe ezo ziba z'abakyala gwate lwolino nekkanzu tulyekanga wano leese mateneti bavubuka bannange ebigulidde muli binsanza wange kale kambabuuliremu